make it fire, fire. I make you feel happy. Mende Mr. Karavarja, enjoy na mimi, tuende pole pole. My God, kama ni kusema sema every day tumeshazoea. Kila kitu kinakwenda na wakati ni muda tu. Ukipata unaenda vuta. Enjoy nae watu wote wakikona. Wale wote wale kusema sema gaga. Itawafanya na wajitume. Mina work hard, mina work smart. Nike kwenye show, napiga tatu bila. Baby girl, show me what you got. Nionyeje vile unaweza. Pesa zikikucha tucheze nazo. Oh mama, do it for me. Skato, skato, cheza skato.
Skato, yeah.
Sukamo, sukamo, sukamo. Sukamo, yo, hey, sukamo. Shiramo, shiramo, shiramo. Shiramo, yo, hey, mubuzima. Sukamo, sukamo, sukamo. Sukamo, yo, hey, sukamo. Shiramo, shiramo, shiramo. Shiramo, yo, hey, mubuzima. Nibe kidogo. Nibe kidogo.
Mazi, indani muri jewe nubandiko ndaka. Nari yumunyu wa musio kwa rujongo.
Kwa rujongo.
Tekila burya jewe nato zingira. Waka, waka, baga down, baga down. Waka, waka.
Come, 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 come my lover. Show me your go-go lover. Come, 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 come my lover. Show me your lover. In a walk. Mina walk smart. Nike kwenye show. Napiga tatu bila. Baby girl, show me what you got. Nionyeje vile unaweza. Pesa zikikucha tucheze nazo. Oh mama, do it for me. Skato, skato, cheza skato.
Skato, yeah.
Sukamo, sukamo, sukamo. Sukamo, yo, hey, sukamo. Shiramo, shiramo, shiramo. Shiramo, yo, hey, mubuzima. Sukamo, sukamo, sukamo. Sukamo, yo, hey, sukamo. Shiramo, shiramo, shiramo. Shiramo, yo, hey, mubuzima.
Nibe kidogo.